byonna bwelele abali obubimu sibanji nyo bewegomba obalaba mukubo balina ebizibu byabwo obalaba bulabi nga yabikugambye ate weewuunya mu matu li buli musimuli obuzibu Tokana kwefuka Gwenoloza Ntibyo yobyatelera Ngasula na busuzi Mubiloto Kubamba banja kamuli Mbulago chitawe Nebewola nesimbi Mba banka Nezifira yomdi Usakula masasire Basula mumaziga Kankubulire kwe yofurutira Boa bambiro Obalaba mukubo Songa balina ebizibu byabwe Kweye kabya kabya tyoli bubi Eri abakwegomba bangi nyo Olina osula, olina kyolya Olina kyoyamba Munango li bulungi Nekye nkugamba kyakukazana Ebirungi byomumaso bingi nyo Baba yenga alabye Obigumiranga era wabanga ebimunge byote byatuwa bibyo uwo Tokankana ngotyanga kechisanide byokubanga byatutonderwa Zenkugama tigonyumiza ebizibu akukeneka Unyumya bichingana yate byalina toli bulungi naye toli bubinyo Eri abakwegomba bangi nyo
Tuli bubi, eri abakwegomba bangi nyo.